G-Vibes Music.
It's a birthday, Leo. I got that birthday song. I feel Leo, kwa goli jere. Kwa goli jere, Leo. Kwa goli jere. Kwa goli jere, Leo. Haina goli, haina mambo. I just wanna cut again. Allow me cut a cake. See you cut, cut, cut a cake, Leo. Kama ni pesa tumia nani, kama ni keki katia nani, kama ni maji mwagia nani. It's your birthday, it's your birthday. Kama ni pesa tumia nani, kama ni keki katia nani, kama ni maji mwagia nani. It's your birthday, it's your birthday. Ulivo dunga ngori, macho yako legele. Keki yako ngori, mina baki boy. Go, go, go shore, it's your birthday. Go shore, go, go, go shore. Spend your money, go shore. I just wanna cut a cake. Allow me cut a keki. Say you cut, cut, cut a keki leo. Kama ni pesa tumia nani, kama ni keki katia nani, kama ni maji mwagia nani. It's your birthday, it's your birthday. Kama ni pesa tumia nani, kama ni keki katia nani, kama ni maji mwagia nani. It's your birthday, it's your birthday.
It's Suda on the beat.